One more, two for the show. Sound of the city that I never heard before. Sizani kama nitapenda tena. Mana moyo wangu umeufunga funga. You cross the two in and out. Time tumepaki wawili. Acha waseme najua sewema. Mana binadamu wameumbwa kusema. Off you go, unapenda tuachane. Tunza zetu siri. Ture taga, ture bamia. Nipende ni kupende ni meridia. Kuwa na wewe asilimia. Kiwa mauma na garamia. Ture taga, ture bamia. Nipende ni kupende ni meridia. Kuwa na wewe asilimia. Kiwa mauma na garamia.
Nipae, pae, penzi letu liwe angani. Unifae, fae, ustiri siri za nami. Oh baby. Nipae, pae, penzi letu liwe angani. Unifae, fae, ustiri siri za nami.
Dunia iko speedy unajua. Chichunge wili nde thamani. Tufike malengo mamake. Sikwizi ni laisi kuivua. Nguo ya mwanamke ya ndani. Kuliko kulivu wa wiki lake. Najua chema so chema. Kwa nacho kikiondoka ndo chema. Nitunze ni kutunze mpenzi wangu. Mashua tazama itazama. Stoi macho katote fumbiri na. Wapo baba na pesa maradhi mpenzi wangu. Hawana cha kupoteza. They gonna spend the money for you. Imradi wakupate pike ya.
Nipae, pae, penzi letu liwe angani. Unifae, fae, ustiri siri za nami. Oh baby. Nipae, pae, penzi letu liwe angani. Unifae, fae, ustiri siri za nami.